Ngicabanga kuzolunga wena. Hayi smolo mfana siyezwa. Nokvela ngama weekend. Anginani sibethi cash cash. Getting carry la Camry. Up and down la bridge. Makana njalo ngalomandla. Ngalomandla uningi ukubaya futhe futhela. Namsindo ngizoba sendela. Sendela. Masekuliwa ngizoba futhe. Man hey ngama weekend. Ngama weekend. Anginani sibethi cash cash. Getting carry la Camry. Up and down la bridge. Makana njalo ngalomandla. Ngalomandla uningi ukubaya futhe futhe.
Hey, man, hey!